emathokweni bwita tambo bomnyama bonke levuma lerice. Ikhaphu yotshwala emnandi lahlekile njengamaphupha angathethwanga. Izibane zetafeni zithambile njengentyatyambo zobuqala sikasakura. Amanyathelo amaqhuba ngaphandle kokurokshisa njengamaninja hamba phansi kwenyanga. Iyunifomu emnyama yamaninja efihlakalele zitshishileyo. Iqhele ezandle ngizigqobhoza ubusuku sibaleka ngaphandle kokujonga beva. Phambi kwetempile nafunga isifundo esingenamazwi. Iphola yomsi yaphehlelelwa inyaniso neentsomi zathi gana. Kwinkalo ndizifishi nejaks ayibuze ndizidumise kodwa ubuze ndlinde ngokuqisa njenyuke ndaweni esiphakamileyo. Ndafika ngezandla ezithambileyo njengemitha emva kwemvula. In the shadows of run I'm seen but alive fighting for dreams that never arrive. Kageboswe ototo chetongwe meto watota anye chiwe ino yongchu
kumchunzo lamba solile kuyama note imfela yeninje
njengomlambo gijima ngaphandle kwendawo yokuya.
Fobu teruken fobu shurike kura osaka sora osaka chikai wakaze ninori madasamenu yumero mamboru
chikai wakaze ninori
vita isipunu moya. Ifungo ziparu kwichapuma
yonke mfaso yenzeka ngenkolo nakwiminyaka enuntshakshweza nje namaphupha afihlwe entliziyweni. Ibale lidala libekwe ehlathini lasebusuku ngidala kwisiqalo sendalo ndilayishe nzima ukhanya kweqele kufana nengwenkwezi kulawuleke kakuhle ukuhlehlisa ukuzola bukela yonke into ethuleyo. Izixhobo ziphoswa ngothule senzela uqeqesho lunye loboya imsuphelile shiya umphefumlo womoya. I vanish like smoke, my heart stays true. A warrior's way forged just for you. Hachonjo pan ningwande ke samfam meti chow yop tosko toti de siamfam
kumchunzu hamba solile kuyama note imfela ye ninji
njengo mlambo kichima ngaphandle kwendawo yokuya.
Fobu teruken tobu shurike kora osaka
sora osaka
chikai wakaze ninori madasambenu yumeo mamboru
chikai wakaze ninori
vita isipunu moya
ifungo ziparu kwichapuma yonke imfaso yenzeka ngenkolo nakwiminyaka inuntshakshweza nje namaphupha afihlwe entliziyweni. Ilambu zethempile siqima iqesha lembali liyaqhubeka indlela yangeninji sahleli onke amanyathelo azinzile. Uyama notu gqitha phakathi kobusuku besitokyo nokukhanya kwemini iqhele kunye nokholo bafelisa umbongo ngasutshabalalela.